waxaad nagala socotaa waa SBS Somali.
SBS, a world of difference. You're with SBS Somali on mobile, online and on radio.
Waxaad nagala socotaan SBS Somali oo aad ka heli kartaan mobile, online iyo radio-ga.
Maalin wanaagsan kulanti wanaagsan dhegaystayaal meel aad naga dhegaysanaysaan ba. Ka hor inta aanan bilaabin waxaan jeclaan lahaa in aan garo dadka Bunurong iyo Wurundjeri ee qowmiyadda Kulin oo ah dadka dhaqanka u leh dhulkan aan maanta ku kulmayno. Waxaan sidoo kale jeclahay in aan ixtiraam u muujiyo waayeelkii hore iyo kuwa hadda nool ee qowmiyadda Kulin. Halkanina waa laanta af Soomaaliga idaacadda S B S oo idinka imanaysa stuudiyaha iyaga magaalada Melbourne. Maanta waa jimco ay taariikhdu tahay 5 December 2025, magacayguna waa Cabdinuur Ismaaciil. Waxyaabaha aan maanta barnaamijka idinku hayana waxaa ka mid ah mamnuucidda baraha bulshada ee caruurta Australia oo kaabiga nagu soo haysa, iyo sida lagu taliyey in caruurta loogu sii diyaariyo qaramada midoobay oo baaritaan qiimeyn ah ku wada goobaha dadka socdaalka lagu hayo ama lagu xanibo xabsiyada iyo xarumo kale oo Australia ku yaala, iyo warkii Soomaaliya. Haddase qodobada warka iyo caalamka maantana waxaa ka mid ah iyagana dowlad goboleedyada Australia oo isku raacay sharci ku saabsan ruqsadda la shaqaynta caruurta, kulaylo daran oo la saadaaliyey inuu ku soo waajahan yahay New South Wales, Ingiriiska oo sheegay in uu madaxweynaha Ruushku mas-uul ka ahaa suntii Novichok ee qof lagu weeraray Ingiriiska 2018, haddana warkii oo dhan. Digniin ku saabsan kulayl aad u sarreeya ayaa laga soo saaray inta badan gobolka New South Wales, iyadoo oo la filayo in heerkulku qaybo ka mid ah magaalada Sydney uu gaaro 40°. Heerkul sare ayaa loo saadaaliyey meelaha ay ka mid yihiin Greater Sydney, Wollongong, Nowra iyo Gosford. Sally Scully oo ka tirsan Bureau of Meteorology ayaa sheegtay in guud ahaan koonfurta bari ee Australia laga filayo maalin kulul oo dabaylo wadata. Dadweynaha ayaa la farayaa in ay feejignaadaan, gaar ahaan meelaha ay halista dabku ku sii kordhayso, iyadoo ay shirkadaha tiknoolojiyadu isu diyaarinayaan in ay u hoggaansamaan mamnuucista baraha bulshada ee Australia. Ayaa sidoo kale websaatyada la yiraahdo search engine-ka ee internetka wax lagaga raadiyo lagu khasbi doonaa in ay shucaac saaraan muqaalada qaawanaanta iyo kuwa dagaalada. Xeerarkan cusub ayaa dhaqan geli doona 27th December, waana qayb ka mid ah dadaalka ay hay-adda kormeerka internetka ee Australia ugu jirto in ay caruurta ka ilaaliso inay si kama ah u arkaan waxyaabaha internetka ee halista u ah. Madaxa e-safety-ga Julie Inman Grant ayaa sheegtay in ku dhawaad hal ka mid ah 3 dhalinyaro ahba oo markii ugu horreysay si aan ula ka ahayn u arkay waxyaabo ay filimada qaawanaantu ka mid yihiin ka hor intii aanu gaarin 13 jir, sidaana lagu caddeeyey cilmi baaris ay samaysay hay-adda qudheedu. Macahadka cilmi baarista kansarka ee Australia ayaa la siiyey deeq dhan $2.5 million si loo sii horumariyo cilmi baarista ku saabsan mid ka mid ah kansarada maskaxda ugu halista badan ee dalka oo la yiraahdo Diffuse Intrinsic Pontine Glioma, loona soo gaabiyo DIPG. Cilmi baarayaal ka tirsan Walter Analyzer Hall Institute oo Melbourne ku yaala ayaa rajaynaya in ay deeqdani ka caawiso dedejinta ogaanshaha kansarka iyo horumarinta daaweynta cusub. Kansarkan DIPG ayaa ah mid aad u adag in la daaweeyo, meesha uu kaga yaal maskaxda iyo sida uu ugu dhex fido unugyada muhiimka ah awgeed, taas oo ka dhigaysa inaan qalliin lagu saari karin. Taas ayaa sabab u ah ba la yiri in heerkiisa badbaadada uu aad u hooseeyo. Ripa Ray, gabadhan yara la yiraahdo oo 9 jir ahayd markii laga helay DIPG, ayaa xaaladeedu ahayd mid naxdin leh.
Your whole world comes crumbling down. At that point, I didn't realize that it was the worst possible tumor that anybody could be delivered, but
talo ayaa kugu cadaanaysa waqtigaas ma aanan ogeyn inay tahay burada ugu xun ee qof laga heli karo. Khibrad horena uma aanan lahayn burooyinka maskaxda. Waan ogaa in burooyinka kansarku xun yihiin, laakiin ma aanan moodin inay sida tan oo kale u sii xun yihiin, ayay tiri. Dadka Aboriginalka iyo kuwa Torres Strait Islander ee Australia ayaa halis sare ugu jira in ay ku dhacdo dementia, waa xanuunka xasuusta lumiya ee khubaro ayaa ku baaqaya in si degdeg ah wax looga qabto iyadoo aanay dad badani helin baaritaan dhakhtar. Qiyaastii 2,500 oo qof oo dadka dhulka loogu yimi ka mid ah ayaa si rasmi ah loo ogaaday inay qabaan xanuunka, iyadoo la saadaaliyey in ay tiradaasi ilaa 5.5 jeer kor u kici doonto marka la gaadho sannadka 2011. Dowlad goboleedyada Australia ayaa toddobaadkan meel mariyey sharciyo cusub oo ku saabsan shaqaalaha xanaanooyinka carruurta. Sharciyada ayaa dhigaya in haddii hal dowlad goboleed ay qof ka mamnuucdo haysashada Working with Children Check, waa ogolaanshaha la shaqaynta carruurta ee ay sidoo kale dowlad goboleedyada kalena ka mamnuucayaan. Xukuumadda Albanese ayaa sharci dejintan ku dhawaaqday bishii Agoosto intii lagu guda jiray shirkii golaha wasiirada garsoorka ee dalka. Xeer ilaaliyaha guud ee Australia Michelle Rowland ayaa xaqiijisay isbeddelkan.
Now all states and territories have passed or introduced laws to ensure if someone is banned from holding a working with children check in one jurisdiction,
hadda dhammaan gobollada dalku waxa ay meel mariyeen ama soo bandhigeen sharciyo hubinaya in haddii qof laga mamnuuco hal gobol, laga mamnuucay gobol kasta. Hal gobol haddii laga mamnuuco gobol kasta, waa laga mamnuucay, ayay tiri. Dowlad goboleedyada New South Wales, Victoria, Tasmania, Queensland iyo South Australia ayaa iyagu horeyba u sii lahaa sharciyo ogolaanaya in si wada jir ah loo aqoonsado diidmada ogolaanshaha. Australia ayaa ka shaqaynaysa faahfaahinta dib u eegista Pentagonka ee heshiiska AUKUS, taas oo ogolaansho buuxa siisay qorshaha maraakiibta badda quusta ee nukliyeerka ku shaqaysa. Dib u eegistan oo si weyn loo sugayey ayaa qaadatay 6 bilood in lagu dhammaystiro, waxaana lagu wareejiyey dowladda Australia. Wasiirka difaaca Australia Pat Conroy ayaa sheegay in hadalkii uu madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ku sheegay in heshiiskii AUKUS uu si habsami ah u socdo uu ahaa mid dhiirigelin leh, isaga oo intaa ku daray in qodobadii muhiimka ahaa ee heshiiskuna ay si qorshaysan u socdaan. Heshiiskan 3 geesoodka ah ee AUKUS oo ay ku midaysan yihiin Australia, Maraykanka iyo Ingiriisku ayaa markii ugu horreysay la saxeexay sannadkii 2021. Warbaahinta Israa'iil ayaa sheegatay in Yaasir Abu Shabaab oo ahaa hogaamiye ka tirsan beelaha Bedouinka la yiraahdo, kana madaxa ahaa koox ka soo horjeeda Hamas, lagu dilay magaalada Rafa ee Maranka Gaza. Abu Shabaab ayaa door muhiim ah ku lahaa qorshaha Israa'iil ee hubaynta qabiilooyinka ka soo horjeeda Hamas, taas oo ah siyaasad uu Ra'iisul Wasaare Benjamin Netanyahu horey u xaqiijiyey bishii Juun. Ra'iisul Wasaaraha Britain Keir Starmer ayaa isaga oo iskanaya natiijo ka soo baxday baaritaan cusub sheegay in mas-uuliyadda weerarkii Novichok ee 2018 oo ka dhacay Salisbury ay dusha ka saaran tahay madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin. Baaritaankan oo ahaa mid daahfuran ayaa lagu soo gebagabeeyey in Mr. Putin uu amray weerarka lagu isticmaalay sunta neerfaha, kaas oo ay fuliyeen ciidamada sirdoonka militariga Ruushka ee loo soo gaabiyo GRU, laguna beegsaday basaas Ruush ahaa oo Sergei Skripal odhan jiray sannadkii 2018. Weerarkaasi ayaa sidoo kale sababay dhimashada haweenay aan waxba galabsan oo lagu magacaabi jiray Dawn Sturges. Britain ayaa ku dhawaaqday cunuqabateyn cusub oo ka dhan ah Ruushka, oo ay ku jirto in cunuqabateyn lagu soo rogo waaxda sirdoonka militariga GRU oo baaritaanku si gaar ah u magacaabay.
And this is hostile activity on our soil. We have to be in a position to respond to that. We have responded with sanctions. First time we've done
that. Tani waa fal cadaawad ah oo ka dhacay dhulkeena. Waa inaanu ka jawaabno. Waxaanuna kaga jawaabnay cunuqabateyn. Waa markii ugu horreysay aanu sidan oo kale u cunuqabateyno GRU. Wax saxa ayay ahayd. Welina si dhow ayaanu u feejignaan doonaa, ayuu yiri. ruushka ayaa mar walba beeniyey inuu wax luga ku leeyahay dhacdadii Salisbury inta isla markaana dhaliilay tallaabadan cusub ee Britain. Saadaasha hawada ee waddankan Australiana maanta waxay ahayd sidan soo socota. Perth ayaa laga filayay inta badan qorax 24 degree, Adelaide inta badan qorax 28, Melbourne qayb ahaan daruur 25, Canberra qayb ahaan daruur 35, Sydney qorax 34, Brisbane inta badan qorax 29, iyo Darwin oo laga filayay shuux ama labo iyo roob dabaylaale ah oo suurtagal ah 33 degree, halkii dollar ee Australiana ahna maanta waxaa suuqa lacagta ka joogay eber dhibic 66 dollarka Mareykanka ah, eber dhibic 56 euro ah, 1.14 dollarka New Zealand ah, iyo eber dhibic 49 poundka Ingiriiska ah. Warkii Jimcuhuna intaas ku dhan yahay. Kaad weli nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda SBS oo idinka imanaysa studiyahayaga magaalada Melbourne. Dhowaana waxaad maqli doontaan warkii Soomaaliya iyo qaramada midoobay oo baadhitaan ku haya xabsiyada Australia. Haddase waa warbixin ku saabsan mamnuucidda baraha bulshada ee caruurta Australia, dabcan waa kuwa da'doodu ka yartahay 16 sano. Ee mamnuucidda baraha bulshada ee Australia ee dhalinyarada ayaa bilaabmaysa 10-ka bishan December, balse weli waxaa jira hubanti la'aan badan oo ku saabsan sida ay u shaqayn doonto. Faahfaahinta ayaa weli isbedelaysa, laakiin hal shay ayaa cad: qoysaska ayaa door muhiima ka qaadan kara in ay caruurta ka caawiyaan sidii ay ugu gudbi lahaayeen wejiga ka dambeeya mamnuucidda. Haddaba sidee baad isbeddelkan ugala hadli kartaa dhalinyarada? Sidee bayse u sii wadan karaan xiriirkoodii asxaabta? Qaybtan Australia Explained ayaad ku ogaan doontaa sida isbeddelada soo aadan loogu sii diyaariyo caruurta iyo waxa ay khubaradu ka yidhaahdeen. Mamnuucidda baraha bulshada ee dhalinyarada ayaa Australia ka bilaabmi doonta 4-da bisha December tahay 10. Shirkadaha baraha bulshada ayaa lagu waajibin doonaa in ay tallaabooyin macquul ka qaadaan sida ay dadka 16 jirka ka yar uga joojin lahaayeen akoonnada baraha bulshada la mamnuucay: TikTok, Instagram, Snapchat, Facebook, Kick, Reddit, Threads, Twitch, X iyo YouTube ayaa bogga hore kaga jira liiska, iyada oo laga yaabo in baro kalena lagu sii daro. Mas'uuliyaddu waxa ay saaran tahay shirkadaha baraha bulshada qudhooda. Haddii uu ilmo ka yar 16 sano uu weli haysto baraha la mamnuucay ama midkood, waalidiinta iyo cunuga midna laguma ciqaabi doono. Shirkadaha ayaa laga filayaa in ay adeegsadaan tiknoolojiyada xaqiijinta da'da si ay u qiyaasaan da'da isticmaalaha, waxaana sharcigu ku qasbayaa in ay bixiyaan ikhtiyaaro ka baxsan in ay sawirtaan kaarka cadeynta dowladda oo keliya. Dhalinyaradu weli waxyaalaha qaarkood way ka daawan karaan YouTube iyo TikTok ba iyaga oo aan isticmaalin konto ama account. Mas'uulka ugu sarreeya e-safety oo maamusha hirgelinta sharcigan ayaa sheegtay in laga yaabo in dhammaan akoonnada dadka ka yar 16 jir aanay wada qarsoomin 10-ka December, oo ay noqon doonto in si isku xigxigta loo xidho. Khubaraduna waxa ay soo jeedinayaan inaan la sugin muddadaasi caruurta goor horeba lagala sii hadlo arrinta. Dr. Catherine Page Jeffrey oo ah bara sare oo ka tirsan jaamacadda Sydney University ayaa sharaxaysa:
social media is really important for young people. It's a really important way for them to connect. I think parents
baraha bulshadu aad bay muhiim ugu yihiin dhalinyarada. Waa hab aad muhiim ugu ah in ay ku wada xiriiraan. Waa in ay waalidiintu fahmaan sida ay warbaahintu, gaar ahaan baraha bulshadu, ugu weyn yihiin nolosha dhalinyarada, ayay tiri. Dr. Page Jeffrey waxay daraasad ku sameynaysaa warbaahinta digitalka ah iyo qoysaska. Waxa ay leedahay, warbaahinta digitalka ah mararka qaarkood waxay qoysaska ka dhex abuurtaa khilaaf, sababtuna waxay u badan tahay in aanay waalidiintu ogeyn sida warbaahinta digitalku muhiim ugu tahay caruurta.
Parents really need to acknowledge the importance of social media in the lives of their children, and that having that taken away from them is not an insignificant thing.
Waalidiintu waa in ay garowsadaan muhiimadda ay baraha bulshadu u leeyihiin nolosha caruurtooda. In hal mar laga xayuubiyaana aanay ahayn wax sahlan, dhalinyaro badan baa niyad jabi doonta, qaarkoodna waxayba dareemi doonaan go'doon, ayay tiri. Go'doonka ugu weyna waxaa dareemi kara dhallinyarada ka soo jeeda bulshooyinka la yaryaraysto, sida kuwa ka soo jeeda dhaqamada kala duwan, kuwa naafada ah, kuwa ku nool deegaanada miyiga ah ama gobollada, iyo kuwa LGBTIQ+.
I think it's really important that parents talk to their children and make sure that they have established other ways of staying connected with peers to make sure that they are not.
Waxaan u maleynayaa in ay aad muhiim u tahay in waalidiintu caruurtooda la hadlaan oo ay hubiyaan inay helaan siyaabo kale oo ay kula xiriiraan asxaabtooda si aanay u dareemin go'doon, ayay tiri. Leo Heed, ninkan la yiraahdo oo ah maareeyaha adeega Kids Helpline, ayaa sheegay in la dareensanaado in asxaabta baraha bulshadu ay dhallinyarada ka soo jeeda bulshooyinka la yaraysto aad muhiim ugu sii tahay, waayo waxaa laga yaabaa inaanay dareen ammaan iyo xidhiidh noocaas oo kala toona ka helin nolol maalmoodkooda ka baxsan internetka.
That's an important message for us to amplify to parents, to adults, to government, wherever we can, that these communities and connections that young people are making.
Farintani waa muhiim in ay gaadho waalidiinta, dadka waaweyn iyo dawladdaba, in ay dhalinyaradu bulshooyinka internetka aad uga faa'iideystaan, badanaabana ay si ammaan ah ula falgalaan, isla markaana ay leeyihiin kalsooni iyo xirfad aan la yareysan karin, ayuu yiri. Waalidiinta iyo caruurtuba waxa ay websaytka e-safety ka heli karaan macluumaad ku saabsan sida looga wada hadli karo isbeddelka mamnuucidda baraha bulshada iyo sida dhalinta loogu sii diyaarin karo isbeddelka. Dugsiyada qudhoodu iyo adeegyada taageera caruurta ama dhallinyarada sida Kids Helpline ayaa sidoo kale bixiya macluumaad. Mr. Heed waxa uu sheegay inay muhiim tahay in aan la dhayalsan dareenka dhallinyarada.
We then encourage parents to talk to kids about the options, how they are going to manage their well-being through this transition.
Waxaanu ku dhiirigelinaynaa waalidiinta in ay caruurta kala hadlaan waxyaalihii kale ee ay isku mashquulin karaan iyo sida ay u maarayn doonaan fayaqabkooda inta lagu jiro isbeddelkan. Haddii ay dareemaan in ay luminayaan dareenkooda qotada dheer ee xidhiirka asxaabta, maxaa kale oo loogu beddeli karaa? Ma la heli karaa xidhiidh foolka fool ah? Mana la heli karaa si kale oo ay waalidiintu arrintaa uga caawiyaan caruurta, ayuu yiri. Dabcan, saamaynta ay baraha la mamnuucay ku yeelan karaan dhallinyaradu way kala duwanaan karaan, laakiin in caruurta lagala sii hadlo oo maskax ahaan loo sii diyaariya faa'iido ayay u tahay iyaga, waxaana ka mid ah in laga caawiyo sidii ay sawirro, muuqaal, aragyo iyo wixii lamida ee muhiim u ah ay uga soo dejistaan baraha inta aan la xidhin.
How would you go about downloading all your favorite selfies with your friends? You've got the connections there with that particular group. Are there other ways that you might be able to replicate that?
Sidee baad u soo dejisan kartaa dhammaan sawirradii aad la gashay asxaabtaada? Ma jirta bar kale oo ammaan ah oo aad ku samayn kartaan xiriirkaas? Mase jirtaa si gabi ahaanba ka duwan tii internetka oo aad kula xidhiidhi karto asxaabtaada, ayuu yiri. Kids Helpline waxay u soo jeedinaysaa waalidiinta inay caruurtooda dareensiiyaan in ay si buuxda u taageerayaan haddii wax aanay jeclayn ay kaga soo baxaan online.
What we mean by that is telling your kids that if something does happen online where they do need help, that they can come to you and just tell you and you will not.
Waxaan ula jeedaa inaad caruurtiina u sheegtaan in haddii wax ay ka baqaan ay online ka dhacaan oo ay ku iman karaan oo aanad xanaaqi doonin, aad dhegaysan doonto oo aad caawin doonto, ayuu yiri. Mr. Heed waxa uu sheegay in dhallinyaradu badanaa ka baqaan inay waalidkooda caawimaad weydiistaan si aanay ugu sababin culays dheeraad ah, maadaama ay u badan tahay in dhallinyaradu raadsan doonaan siyaabo ay weli u sii isticmaali karaan baraha bulshada sida baraha bulshada aan wali la mamnuucin waxay waajihi karaan khataro taasina waa sababta ay muhiim u tahay in caruurta lagu dhiirigeliyo in ay waalidkood ama cidii ka mas'uulahaba si kalsooni ah ugala hadlaan arrimaha iyagoo aan cabsi qabin E-safety waxay soo jeedinaysaa adeegyada online-ka ah sida kan la yiraahdo My Circle ee ay Kids Helpline bixiso iyo kan Beyond Blue inay yihiin meelo ammaan ah oo ay dhalinyarada ku kulmi karaan. Dr. Paige Jeffreyna waxa ay leedahay waa muhiim in caruurta lala sii wado wadahadalada ku saabsan online-ka.
But even after the ban takes effect, parents do still need to be continuing the conversations with their children about online safety, about online risk.
Xitaa marka ay mamnuucdo dhaqanka shakadib, weli waa in ay waalidiintu caruurtooda kala hadlaan ammaanka internetka iyo khataraha, sababtoo ah khataraha badankoodu kuma koobna baraha bulshada oo keliya. Waxa ugu xun ee ay waalidiintu samayn karaana waa in aanay caruurtooda da kala talaynin khatarta online-ka ayay tiri. Warbixintii Australia Explained ee ku saabsanayd mamnuucidda baraha bulshada ee dhalinyaradu intaas bay ku dhantahay. Fadlan ku soo biir podcast-ka Australia Explained si aad u hesho macluumaad iyo talooyin kale oo kaa caawinaya ama kaa caawiya in aad la qabsato nolosha cusub ee Australia. Haddii aad qabto su'aalo ama waxyaabo aad rabto inaannu ka hadalno ay jiraan, fadlan noogu soo dir australiaexplained@sbs.com.au. Qadarka xayaysiiska iyo warbixintii ka horeysay ee ku saabsanayd mamnuucidda baraha bulshada ee caruurta Australia waxaad kala socotaan laanta af Soomaaliga ee idaacadda SBS oo idinka soo gaadhaysa istuudiyahayaga magaalada Melbourne. Barnaamijkana waxaa idinla socodsiinayaa aniga oo ah Cabdinuur. Hadda se ku soo dhawaada warkii Soomaaliya oo uu wariyaha noo jooga Muqdisho maanta noo soo diray.
Madaxweynaha dowladda federaalk ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa soo xiray shirweynaha lixaad ee hoggaanka iyo halabuurka Soomaaliya ka oo labadii maalin ee la soo dhaafay ka socday magaalada Muqdisho. Madaxweynaha oo khudbad dhinacyo badan taabanaysa ka jeediyey xiritaanka shirweynahan ayaa soo bandhigay qorshayaasha ay dowladdu ku awoodsiinayso dhalinyarada Soomaaliyeed. Qorshahan ayaa waxa uu sheegay inay ka mid yihiin dib u habaynta waxbarashada, dhiirigelinta barnaamijyada dhalinyarada, iyo hirgelinta doorashada dadweynaha taa oo dhiirigelinaysa inay door fircoon ka qaataan talada dalka sida uu yiri. Madaxweynaha Soomaaliya oo dhageystay talooyinka iyo aragtida dhalinyarada Soomaaliyeed ee dowladnimada ayaa ku adkeeyey inay mideeyaan maskaxdoodii, halabuurkoodii, cuddadoodii iyo dadaalkooda. Sidoo kale waxa uu bogaadiyey dhabaradeyga iyo kartida dhalinyarada Soomaaliyeed ee dhiiggooda u huray gubanimada iyo difaaca dalka Soomaaliya. Madaxweynaha Soomaaliya ayaa waxa uu dhalinyarada ku booriyey barashada xirfadaha casriga ah, gaar ahaan tiknoolojiyadda oo qayb weyn ka qaadan karta kobcinta dhaqaalaha, maalgashiga, halabuurka iyo isku filnaansho dalka uu gaaro. Dhanka kale, madaxweynaha ayaa khudbadiisii waxa uu ku soo diray isbeddelka ay dowladdiisu ku doonayso inay dalka ka hirgeliso, gaar ahaan nidaamka xisbiyada iyo doorashada, isagoona hoosta ka xariiqay in iminka laga gudbayo nidaamkii qabeeliga sida uu yiri.
Neefa jeera soo aragteen ama soo maqasheen?
Annaga igu dar aniga siyaasiyiinteen oo jidka taagan oo dhahayo hebelaa shaatigiisa tolanayo, reer hebelaa maxaanku idaahday wuxuuda isku toosisanayo. Waxaan rabaa inaan idiin sheego, qabiil reer hebel la yiraa oo ajenda siyaasadeed lama jiro, waa been, waa nin fikir waayey, nin yaa tolahay dhahayo, iyo reer hebelaa geesan oo dadka cunaya nin dhahayo, iyo haddaad aragto waa nin fikir waayey. Qabiilku dhaqankiisa iyo habnololeedkiisa ajenda siyaasadeed oo casri ah ka mid ma ahan, maba ku jiraba. Xeerarka uu leeyahay xeer siyaasadeed ka mid ma ahan. Meeshuu siyaasi uga soo dhow yahay nabadoonka see loo doortaa iyo ugaaska see loo duubaa waay, ayadana siyaasad ma aha, dhaqan waay. Yaanan adigana yeeru kaa daadhicin reer hebelaa wax noqon karaa, ma reer hebelaa daadan ahayn wax ma noqon karti, yay kaa daadhicin bruuf caddayn. Doorasho tijaabo ah ayaa la sameeyey magaalada Muqdisho ka dhacday. Dad reero degmooyinka magaalada Muqdisho qaarkeed laga dhaqaajo waay. Degmadeennii annagaa degan, annagaa u badan, annagaa iskale, waa degmadeennii. Degmadan guddoomiyeedu waa inuu annaga noqdaa. See qof guddoomiye muxuu ku raadayay reer kanaan loo keena dhihi jiray hal la coday markii la yiraahdo waa laga waayey. Ma aha inayna degmada deganay. maaha xataa laga yaaba inaanay u badnayn maaha. Waa laga abaabul fiicnaaday nin aan reerkaas ama qabaailkaas degmada qaarkood sheegay aan ahayn ayaa bannaanka u soo baxay, reerkii degmada sheeganayuu ku qanciyey inuu maslaxaddoodu ku jirto isaga waayu waa reer qurace asaga oo reer qansax ah inay doortaan dhallinyaradii dhallinyaray ah inta badan waxay isdoortaan. War fursaddu meeshaasay idiin jirtaa. Xariga guntintii u dambeysay ayaa 4.5 guntintii u dambeysay ayaa xarig ayaa siyaasadda uga sii jirta, waa ka sii baxe, weli waa ku jirtaa, kama bixin, laakiin waa ka baxe. Waddadii ay uga bixi lahayd waa lagu taagaya dhallinyaro xisbiyada aada.
Dhinaca kale, taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliya jeneraal Mahad Cabdiraxmaan Aadan ayaa sheegay in ciidamada asluubta u xilsaaran ilaalinta xabsiyada dalka in iyagoo ku shaqaynaya marxalad aad u adag, haddana laga been sheego xaaladda xabsiga iyo sida ay u shaqeeyaan, taasoo uu ku tilmaamay wax aan la aqbali karin. Jeneraal Mahad oo ka hadlay munaasabad ka dhacday xabsiga dhexe ee Muqdisho ayaa sheegay in xaaladda xabsiga iyo ciidanka asluubta laga been sheegay, taa oo loo gudbiyey sida uu yidhi madaxda sare ee dalka.
Sida annaga u ordayno oo dadaalayno, cidna kaalmaynaysa xitaa aysan jirin, oo aan saa u ordaynay, oo annaga jeebkanaga isku talagalnay, wax kastaba inaan jeebkanaga ka qabsanno aan go'aansannay. Dadaa waxayna leeyihiin xabsigu wax waa bannaan cid ka shaqaysaba malaha, waa cillo macabistaas waa soo fakar qabtaa. Asluub waxay haysaba male, dadaala oo la taagan xagay taagan yihiin? Meeshuu beelmasheega ka taagnaan jiray xafiiska madaxweyne, meeshay taagan yihiin ee been ka akhrinaya? Matoodaan qaadanaa mise waa beelilaa? Aniga hadda warkaa laidin leeyahay waa fun, wax beena ma idiin sheega. Madaxweynihii laftiisaaba qalqal lagu furo oo layidhi mashabaabkiia soo fakanaya, haa cadluubti waxba ma hayaan kuwa ayaga. Soomaalida dabeecaddeeda idiin sheega, dabeecadda Soomaaliya ay leeda yaa inii sheega. Ninkii dambuu leeyo waxuu raadsanaya maqaayadu qalqaalinaya xafiisu tagaya, xafiiska markuu tago wixii uu raadinay toos uma sheeganay, waxaasaan raadinay toos uma dhihi karo. Shan qofuu dilaa shan markuu dila ka bacdi buu dantiisii sheegaya, waa sheeka Soomaal. Yaa nubta ma shaqayso, kan talii xigeenka ugu daran, talii ah warkiisaba dhaaf, maxbiista waa soo fakanaysaa madaxweyne, miyaadan la socon ribaarkaana la dhiiba? Hadduu inta iska daayay beentan uu toos u socdo uu yidhi madaxweyne waxaanan rabaa, waa laga yaabaa inay wixii u suuroobi lahaayeen. Hadda khalkhal buuba carradii ku furay, yaa gaajaa loogu dhammaaday? Ummad baa ku baabaxday, maxabiisnool ma jibto, waxaasay akhrinayaan la socdo.
Taliyaha ayaa sheegay in dadka beenta ka faafiya xabsiga aanay waxba kala socon xaaladda xabsigaasi, isagoona sidoo kale caddeeyey in baahida maxaabiistu uu dhowr jeer u gudbiyey wasaaradda maaliyadda ilaa iyo madaxweynaha dalka, hase yeeshee aanu wax jawaaba ka helin.
Yaa raashin male meesha, annagaa soo aragnay, kama warhay hadduu raashinka yariyo waxa sababay? Kama warramo, kama warramo in raashin badan la cuno? Kama warramo ciddi raashin le iyo ciddi kale midna kama warramo? Meeshaana u dagnaatayo inuu warbixin ka diid, niman baa yimid, aniga waa isoo maray, waa arkay, waxay dahaan inaan maxabiistii aragnaan rabnaa. Maxabiista ma annagaa iskale? Yaa innaga maa iskale? Maxabiistu waa Soomaali bay u xiran yihiin, dowladday u xiran yihiin, maxkamadaasoo xukuntay, annagana hayaalaanna waa hayna, miyay naga fakadeen? Daan isku koobnoo nayidhaaha nimaan annaga aynba ma arkaaye iska tag, maxaan noqonayna dad wax qarinahayaan noqonayna? Soo aragaa nidhi horta qofii labay arkeen waa baxeen. Madaxweyne, warqadaanan ka soo qornay meesha wax yaallaba lamaha, kagaajaa loogu lid yuu dacweynayaa asiga, warba mahaye qoftuu dacweynayaa waay madaxweynuhu dacweynaya, ma aha annaga inuu nadac muu ogaba, annagana ma dacweynaa. Nay warqadan ka qornay 1400 ruuxaan haynaa raashintoodii, 3000 waa noqdeen oo way soo kordheen, raashinkoodii ma hayna. Wasaaradda maaliyadaan weydiinay, warqadaan u qornay, ilaa xafiiska madaxweyneaan geyn, waxbaan qabsannay miya? Yaa hal la siiyo iyo ha siinin iyay ka goodaa. Waxa uu dacweynaya waa madaxweynihii. Madaxweynihiina ma fahmin inuu qabta yahay oo isku duubo macna. Waase fahmi doona annaga buu sheegayna madaxweynahana waa kolbuu fahmi doona nimanka ayaga inuu soo qabtaan ka sugayna. Haddii raashin la kordhinayay wasaaradda maaliyadda waa u gudbinay. Waraaqii koobigii waa haynaa. Mar maaha, laba maaha, saddex maaha. 7 sanaan joogaa asduub 1 sanaa u dhexaysa. Abidkeed 1 shilin oo asduub leedahay lama kordhinin. Sanad walba miisaaniyan qornaa waxaan geynaa wasaaradda maaliyadda. Kuwii waa yaalaa ladhaa waa la laabaa. Meel ay iska dhigaan dad kale wax ugu dardaraa.
Wararka S B S magaalada Muqdisho.
Kaasina wuxuu ahaa wariye Cabdixaafid oo inoo akhriyay warkii Soomaaliya. Muddo ayaa laga yaabaa in la maqlayo cabashooyin ka dhan ah sida Australia loogala dhaqmo dadka soo galootida ah ee dalka ku soo gala qaab sharci darro ah. Xanibaad dheer oo aan xabsi waxba dhaamin ayaa la sheegaa in dadka qaar ay la kulmeen. Warbixintan ayaa ku saabsan arrinta.
Warbixintan waxaan ku eegaynaa nidaamka xabsiyada socdaalka ee Australia, kaas oo todobaadkan ay dib u eegis ku sameynayso qaramada midoobay. Nidaamka xabsiyada ee dadka waddanka u soo gala si aan sharciga waafaqsanayn ayay qaramada midoobay u fiirsanayaan todobaadkan. Koox ka socota qaramada midoobay oo u qaabilsan kormeerka xirista sharci darrada ah ayaa baaraya sida dadka soo galootida ah looga qaado xurriyadooda, ha noqoto in lagu xiro xabsiyo dalka gudihiisa ah ama kuwo ka baxsanba ee. Maxamed, ninkan la yiraahdo oo 6 sannadood ku jiray xabsiyo kala duwan oo kuwa socdaalka ahi, waxa uu leeyahay dib u eegiddan qaramada midoobay waa mid soo daahday. 6 sannadood ee ugu dambeysay ee uu joogay Australia, Maxamed ma uusan helin xataa 1 maalin oo xurriyad ah. Muddo ka badan 7 sannadood ka hor ayaa la qabtay oo goobaha soo galootida lagu xiray la geeyey kadib markii dooni oo Pakistan kaga yimid ay soo gaadhay Australia.
During these 6 years of immigration and border force, they transfer me mostly everywhere in Australia, like from
6 sano ee ay ciidanka socdaalka iyo xuduuduhu ahaayeen, waxaa la igeeyay meelo badan Australia ka mid ah sida Darwin, Perth, Christmas Island iyo Melbourne. Waana mid aad u niyadja badan marka aadan ogeyn meel lagu geyn doono, ayuu yiri. Magaciisa runta ahi ma aha Maxamed, waa magacu yaal. Codkiisana waa la bedelay si aan loo aqoonsanin. Waxa uu sheegay in sannadaha uu xabsiyada socdaalka ku soo qaatay ay u ahaayeen kuwii ugu xumaa noloshiisa.
The worst part was they sending us to Christmas Island and were there they were treated everyone with like you know high risk criminal.
Qaybta ugu xumi waxay ahayd in ay nageeyeen Christmas Island halka oo ay noola dhaqmeen sida dambiilayaal halistoodu sarreyso. Waxay ahayd xaalad bahdil ah. Aniga iyo dadka kale oo dhammi weligayo horay nolooma xidhin. Markii ay Christmas Island geeyeenna waxay ii ahayd marxaladii iigu xumayd, ayuu yiri. Intii uu joogay Christmas Island waxa uu sheegay in loo diiday in uu waxbarto oo islamarkaana lagu qasbay inuu cuno cunto dhacday ama dhacsanayd ilaa 7 bilood.
Honestly, back home, sometime when I was watching Australian news, so I was thinking if you guys have so much value for animals.
Like, mararka qaarkood markii aan waddankaygii hooyo joogay waxaan daawan jiray wararka Australia, anigoo isdhihi jiray haddii ay sidaa xoolaha u qiimeynayaan, dadkana si ka wacan bay u qiimeeyaan. Laakiin Australia markii aanimi waxaan ogaaday in eyga Australia uu ka sharaf badan yahay qof ajnabi ah. Runtii mararka qaar waxaan jeclaan lahaa in aan ey noqdo si aan ugu yaraan ixtiraam u helo, ayuu yiri. Todobaadkan haddaba qaramada midoobay ayaa nidaamka xabsiyada socdaalka Australia ku bilowday qiimeyn. Kooxdan ka socota qaramada midoobay oo u qaabilsan xirista sharci darrada ah ayaa bilowday socdaal 12 maalmood oo ay ku qiimeynayaan xarumaha lagu hayo dadka sida xabsiyada, saldhigyada booliiska, xarumaha dhallinyarada iyo goobaha dadka qaba xaalad caafimaad oo maskaxeed. Waxaana arrintan ka dhashay baaqyo cusub oo ay soo jeediyeen ururo sharci, ururo jaamacadeed iyo kuwo u dooda xuquuqda dadku oo dalbanaya in dib u habeyn buuxda lagu sameeyo nidaamka xabsiyada socdaalka Australia. Sarah Dale oo agaasimo iyo la taliya sare ka ah Refugee Advice and Casework Service oo loo soo gaabiyay Rex ayaa ka mid ah dadkii iyo ururadii gudbiyay warbixinta.
Australia is one of the very few countries, if the only country in the world, that mandates detention on arrival for unlawful non-citizens. So that principle of
Australia waa mid ka mid ah wadamo aad u yar waaba hadii aanay keligeed ahayn oo shaaciyay in qof kasta oo sharci la'aan ku soo galay la qabto markiiba. Arrintan xiritaanka khasabka ahina waa mid aanu mar kasta ka soo horjeednay. Waxaanu aad uga walaacsannahay sida xarumaha dadka lagu hayo loola mid dhigay meel amniga halis ku ah. Labada arrimoodba waa kuwa ay Rex ka walaacsaneyd markasta ayay tiri. Waxaanay intaa ku sii dartay in dadka nidaamka soo maray meeshay doonaanba ama meeshay doonabaha lagu haye ay dhibaato isku mid ah wada sheegteen.
There's been a common thread no matter where a person has been detained or under what system their detention was mandated, that they have had the collective experience of being denied.
Hayntoodu waxay ahayd mid la sharciyeeyey, waxayna dhammaantood ka sinnaayeen oo yidhaahdeen in laga horjoogsaday taageeradii ay u baahnaayeen oo aan si cadaalad ah ama si ixtiraam leh loogula dhaqmin xarumaha lagu hayay, ayay tiri. Kooxdan qaramada midoobay waxaa awood loo siiyey in ay baadhaan bal haddii dadka loo xiray si sharci darro ah iyo in kale ama si waafaqsan heerarka xuquuqda aadanaha ah ee caalamka. Madeline Gleason oo ka tirsan xarunta Andrew and Renata Kelder ee heerka qaxoontiga caalamiga ah oo iyaduna ka mid ahayd dadkii wax ka qorsheeyey in qaramada midoobay halkan yimaadaan ayaa sheegtay in dhibku ka bilaabmo tallaabada ugu horeysa ee ah go'aaminta in qofka la xiro.
Crucially, these decisions are not made by courts or judges or independent authorities who are trained in making these sorts of decisions. These decisions are made by government officials. And so one of the main concerns raised...
Arrinta ugu muhiimsan waa in go'aannadan lagu xirayo dadku aanay ka soo bixin maxkamado ama garsoorayaal madax bannaan ee ay mas'uuliyiin dowladeed gaareen. Sidaa darteed waxaa muhiim ah in la helo nidaam wanaagsan oo cadaalada oo madax bannaan, islamarkaana aan kalsooni ku qabno in qof la xiro oo keliya marka ay sharci tahay, ayay tiri. Sharciga caalamiga ahi waxa uu ogol yahay in qof xabsi lagu hayo oo keliya kadib marka dhammaan fursadihii kale la tijaabiyey oo uu xadhigu noqdo mid macquula lagama maarmaan ah islamarkaana aan xadgudub ahayn. Laakiin Australia, xarigu waa mid si toos ah ugu dhaqangala qof kasta oo aan si sharci ah ku soo gelin dalka. Gleason waxa ay leedahay in inkasta oo ay Australia saxiixday heshiisyo waaweyn sida axdiga caalamiga ah ee xuquuqda shacabka iyo siyaasadda aanay haddana dan iyo muraad ka gelin marka ay timaado dhinaca socdaalka.
Detention shouldn't interfere with the right of all people to be treated with humanity and dignity. It shouldn't interfere with children's rights or tear apart families. It shouldn't interfere with the universal right to seek and enjoy
asylum. Xadigu ma aha in uu farageliyo xaqa uu qof walba u leeyahay in si bini aadminimo iyo sharaf leh loola dhaqmo, mana aha inuu farageliyo xuquuqda caruurta qoysaskana kala geeyo. Waa inaanu faragelin xuquuqda caalamiga ah ee ah in la doonto magangeliyo. Waa inaanu ku xadgudbin xuquuqda haweenka, caruurta iyo kuwa dadka naafada ahba. Inkastoo ay Australia heerarka caalamiga wax ka samaysay, haddana markay timaado dhinaca socdaalka way iska indhatirtaa, ayay tiri. Booqashada kooxdan qaramada midoobay ayaa soo beegantay kadib go'aankii maxkamadda sare ee loo bixiyey go'aankii NZYQ sanadkii 2023 ayaa waxaa maxkamadda soo saartay xukun ah in ay sharci darro tahay in si aan muddaysnayn la isaga xidhi karo qof haddii aanay markaa muuqanin fursad dhab ah oo dalka looga saari karo. Xukunka ayaa loo bixiyey NZYQ wuxuuna keenay in oodda laga qaado ku dhowaad 140 qof oo uu ku jiray nin lagu sii daayay go'aankii NZYQ oo la waayay dal lagu celiyo kana soo jeeda qowmiyadda Rohingya, kaas oo xidhnaa in ka badan 5 sannadood. Laakiin xukunka maxkamadana waxaa laga daba keenay sharci cusub oo adkaynaya shuruudaha fiisayaasha isla markaana ogolaanaya in mararka qaarkood si ka hortag leh loo xidho qof. Agaasimaha hay-ad la yiraahdo Human Rights for All, Alison Patterson, ayaa sanadkii hore kooxdan qaramada midoobay ugu warantay magaalada Geneva, waxa ayna sheegtay ama u sheegtay in dad badan oo ay ahayd in la sii daayo ay weli xidhan yihiin.
People who have committed no crime in relation to their visa or immigration status are warehoused in what effectively are prisons for an unknown period of time. When someone enters those places,
dadka aan dambi ka gelin fiisahooda ama sharciyadooda socdaalka ayaa lagu hayaa meelo xabsi u eeg iyaga oo aan garanayn in goorta la sii dayn doono. Xitaa kadib xukunkii NZYQ, weli waxaa jira dad sannado badan ku jiray xarumaha socdaalka. Marka qof halkaas la geliyo, ma oga goorta uu ka bixi doono. Inuu wasiirka socdaalka soo farageliyo iyo go'aamadiisuna waxay qaataan sannado badan, ayay tiri. Waxay kaloo leedahay mararka dadka la hayo dib u eegid gudaha ah lagu sameynayo habka ay ku eegaan, xataa si laysku halayn karo uma aqoonsado dadka uu sharcigii NZYQ difaacay.
What occurs at the moment is that on a monthly basis, a case manager looks at a person's file, like a desktop review, doesn't actually read any documents.
Waxa xarumaha dadka lagu hayo si bilaa uga dhacda in qof kormeera ahi uu si kooban u eego faylka qofka iyadoo aan la arkin ama la akhrin dokumentiyada oo dhan, kadibna uu go'aamiyo sharci ahaanshaha xadhigga. Qaabkaasina ma tixgeliyo qodobada muhiimka ah ee sharciga ee u baahan faham qoto dheer. Sidaa darteed, waxaan bil kasta ogaadaa in ay weli xidhan yihiin dad hoos yimaada sharciga NZYQ, sababtuna ay tahay inaanay hay-adda ku shaqalihi lahaynba nidaam lagu aqoonsado, ayay tiri. Qiyaastii 100 qof ayaa weli ku sugan waddanka Nauru iyo 70 kale oo jooga waddanka Papua New Guinea, halkaas oo dhowaan loo tarxeelay. Waxaa kale oo si rasmi ah oo aan ka noqosho lahayn Nauru loogu tarxeelay dad qaxoonti ah kadib heshiis laba geesooda oo dhex maray labada waddan. Hay-ado iyo ururo laysku yiraahdo National Coalition ayaa ku taliyay in la joojiyo xarigga khasabka ah lana sameeyo nidaam ah hubin madax bannaan oo lagu xaqiijiyo in xarigu sharci yahay iyo in kale. Gleason waxa ay leedahay in habraacyada dib u habayntu ay haddaba jiraan, laakiin ay u baahan yihiin oo keliya sharci awood siiya.
They just need the law that gives them the ability to make those decisions. And once we've done that, we also have bodies such as the Commonwealth Ombudsman and the Australian.
Waxay u baahan yihiin oo keliya sharci u ogolaada in ay go'aan qaataan. Marka taasi dhacdo, waxaa jira hay-ado sida Ombudsmanka Federaalka iyo Guddiga Xuquuqda Aadanaha ee Australia oo waayo-aragnimo dheer u leh kormeerka xarumaha socdaalka. Haddii loo helo agab iyo awood ku filan, door muhiim ah ayay ka qaadan karaan in xarigu uusan noqon mid sharci darro ah. Marka meel cusub kama bilaabmaye aasaaska badankiisigu jira, ayay tiri. Maxamed hadda waxa uu isku diyaarinayaa inuu qaato muwaadanimada Australia, laakiin waxa uu leeyahay inkasta oo hadda nafis dareemay in ay sidii isaga iyo dad kaleba loola dhaqmay aayaha Australia ku noqon doonto taariikh madow.
I haven't seen myself in 12-13 years people stay in Australian immigration detention. And then the other hand, there is Australian people, they did...
Waxa aan arkay dad 12-13 sano ku jiray xabsi socdaal oo Australia ah. Dhanka kale waxaan arkaa dad Australian ah oo sameeyay weeraro hubaysan, dad wax dhacay, xataa dagaalamay oo la sii daayay 5-7 ilaa 8 sano kadib. Waxaasi waa ay qalbi jabiyaan, ayuu yiri. Mararka qaar waxaan dareemaa inaanan weli cadaalad helin, ayuu yiri. Warbixintan oo inoo soo diyaariyey Gabriela Catanacho oo SBS ka tirsana, intaas bay ku dhantahay. Mar kale kulanti wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal. Soo dhowaada, xilligii kulaylaha ayaa Australia ka bilaabmay hadda. Sida aad warka ka maqlayseenna, saameyntiisa la filayaa ma ay sahlana. Warbixintan kooban ayaa inoo faahfaahinaysa.
Saadaashii ugu dambeysay ee halista dabkaymeedyada ayaa lagu sheegay
in khatarta dabka ee qaybo ka mid ah Australia sare u kacday xilliga samarka ee hadda bilaabmay. Inkasta oo ay roobab ka da'een koonfurta bari ee dalka dhowaan, ayay haddana mas'uuliyiintu sheegayaan inuu dabku qabsan karo kaymaha. Warbixintan kooban ee ay noo soo diyaariyeen Aasha Cabdi iyo Sam Dova ayaa faahfaahinaysa. Xilliga kulaylaha ee samarka la yiraahdo ayaa hadda si rasmi ah uga bilaabmay Australia. Dadka Australia ayaa sidaa daraaddeed lagu boorinayaa in aanay isdhiganin oo ay ammaankooda ilaaliyaan. Wasiirka horumarinta deegaanka Christy McBain ayaa sheegaysa in xilligan samarka ama jiilaalka ee ku caan baxay dab kaymeedyadu uu noqon karo mid qaflad ku qabta dad badan.
We want to make sure that individuals are prepared in this upcoming high-risk weather season. It is incredibly important.
Waxaan rabaa inay dadku si fiican isu diyaariyaan xilligan kulaylka khatarta leh ee nagu soo aadan. Waa muhiim in la diyaariyo qorshayaasha ka hortagga dabka iyo in la ogaado halka xarumaha daadguraynta ku yaalaan, isla markaana la hubiyo daryeelka dadka nugul ee bulshada ku dhex nool, ayay tiri. Madaxa sare ee maaraynta deegaanka Victoria, Tim Wybush, ayaa ka digay in dabku si lama filaan ah u kici karo dhaqsana u fidi karo.
We are likely to see over the summer months warmer temperatures than normal, both daytime and nighttime. And what that means is, even though we've seen really good spring...
Waxay u badan tahay inaynu samarkan aragno heerkulka sareeya kii caadiga ahaa maalin iyo habeenba. Taa macnaheedu waa in inkastoo roob wanaagsani da'ay xilli roobaadkii, haddana uu dhulku si degdeg ah u engegi doono. Taasi waxay kordhinaysaa shidaalka dabiiciga ah ee deegaanka, caws iyo kaymaba, ayuu yiri. Saadaasha ugu dambeysay ee xilliga dabka ayaa muujinaysa khatar korodhay oo ku aadan qaybo ka mid a Western Australia, New South Wales iyo Victoria, sida uu sheegay ururka adeegyada dabdamiska iyo gurmadka ee Australia iyo New Zealand. Agaasimaha guud ee ururka Rob Webb ayaa sheegay in aanu roob ku filani ka di'in gobollada bariga Australia.
We were hopeful that we'd get a fair bit of rain through spring, but we did, probably didn't get that across a wide area of Eastern Australia. So we have seen fires start to run a little bit through New South Wales and of course Queensland and Northern Territory had fires as well.
Roob badan baanu rajaynaynaa xilligii roobka, balse roob si fiican ugu fiday guud ahaan bariga Australia ma diin. Dabab ayaa waxoogaa waqti horeba ka bilowday New South Wales, Queensland iyo Northern Territory. Marka heerkulku kordhana, deegaanku dhaqso u qalala. Dabcan ma aha in laga diyaar garoobo gobollada aan magacaabay oo keliya, qaybo ka mid ah South Australia ayaa iyana la kulmi kara dab, ayuu yiri. Taliyaha dabdamiska ee Forest Fire Management Victoria, Chris Hardman, ayaa sheegay in engegga sii kordhaya ee deegaanka gobolku uu abuuray walaac weyn.
We've had some really significant long-term drying, particularly of the forested areas, and many people in regional and rural...
Muddo dheer ayuu deegaanku sii qalalay, gaar ahaan deegaanada kaymaha leh. Dadka degan tuulooyinka iyo baadiyuhuna way yaqaanaan in roob yaraantu keeni karto dab, ayuu yiri. Waxa uu sheegay in daaqa iyo dhirta kaymaha ee qalalay ay la mid yihiin shidaal sugaya dab uun qabsada.
One of the things that precursor to particularly bad fire conditions are when you do have that deep, really deep drying. So not only do your grass fields dry out, but your trees...
Marka uu dhulku aad iyo aad u engego, waa calaamad muujinaysa inuu aad ugu nugul yahay dabka. Cawska oo qura ma aha waxa qalala ee xataa waa dhirta. Marka uu kulaylka samarku sii batana, si degdeg ah buu u qallajiyaa deegaanka, taas oo dabka u sahlaysa inuu si xawli leh ku fido, ayuu yiri. Guddiga adeegyada dabdamiska iyo gurmadka ayaa sidoo kale xataa dadka ka durugsan meelaha khatarta dabku ku badan tahay ku adkaynaya in ay feejignaadaan ayna booqdaan bogga internetka ee hay-adda dabdamiska gobolkooda si ay u adkeeyaan diyaargarowga iyo qorshahooda badbaadada. Warbixintana waxaa inoo soo diyaariyay Aasha Cabdi iyo Sam Dhoofa oo ka tirsan SBS, intaasayna ku eg tahay. Barnaamijkeenni ayaa hadda gabagaba ku dhow. Inta aynu mar dambe hawada ku kulmi doonana, waxaan idinkaga tegayaa nabad iyo caano.
Like us, la wadaag, wax ka dheh, lana soco barta Facebook-ka ee SBS Somali.